rapa ele tá. Jesus, J Cash, Young Rico, what it do? Kakavala kazuba na piapu, tilimupeki kuba na shapu. Uyo ulesi chuba na shako, chalo si chinzako ni zako, ni zako. Bane mule wako serious, 626 uligone paponti pali kwini napo. Mule wako serious, zata funka maeki ulipeo lokoini mtumba. Mule wako serious, olo shopu pakona ikakosa badi usofa. Mule wako serious, muriali. Mule wako serious, mchishinka ki. Mane ya vene wapuruwa, na motoka kwa shima wauna ura. Matia mkuponti walipenya, kuma fema kero wa mpapu. Kutu mponti ni wara wara, kuma mapani we bigi baya. Ufanika chepe mpero ya Joyce Maya, java ukapalalo za Sarawaya. Indie best time yopangika, nikuza eweza kumbuka. Java vintu fonse vima pindi amuka. Kakavala kazuba na piapu, tilimupeki kuba na shapu. Uyo ulesi chuba na shako, chalo si chinzako ni zako, ni zako. Bane mule wako serious, 626 uligone paponti pali kwini napo. Mule wako serious, zata funka maeki ulipeo lokoini mtumba. Mule wako serious, olo shopu pakona ikakosa badi usofa. Mule wako serious, muriali. Mule wako serious, mchishinka ki. Umafipanga monga chulikudwai, eko mafio machita ni fafeki. Ekelo ilisiki wa feelinga, wa imana na kapovelo pofusinga. Iwati wakachaka jwa sinyunyai, pala sombo chita na marigret. Era ifi fuaya just admit it, handa etika baby wa kuiririra. Pala swazi penza behind bars, mechiroto chove cha wasdak. Muntu aliensa mafuni kama serious, parasi tunga mise na freight to heaven. Kakavala kazuba na piapu, tilimupeki kuba na shapu. Uyo ulesi chuba na shako, chalo si chinzako ni zako, ni zako. Bane mule wako serious, 626 uligone paponti pali kwini napo. Mule wako serious, zata funka maeki ulipeo lokoini mtumba. Mule wako serious, olo shopu pakona ikakosa badi usofa. Mule wako serious, muriali. Mule wako serious, mchishinka ki. Juu ya peseka ya big money, wakuza atiti kumane paso. Hiwa uli busy business mafanyi so. Ufuno fika chepa time yako, palasi wazichosa na mbig deal. Muntu ni muntu ngati adi serious, fonte vya mitoka nkama kake vidi serious. Nochilero kamba soma ilo vinangu. We need action oriented people, notufo pwela pwela chepa kama na ma sweet talk. Nkaradi one drive, monga smooth talk. Wasa uwa uwache monga put talk. Kakavala kazuba na piapu, tilimupeki kuba na shapu. Uyo ulesi chuba na shako, chalo si chinzako ni zako, ni zako. Bane mule wako serious, 626 uligone paponti pali kwini napo. Mule wako serious, zata funka maeki ulipeo lokoini mtumba. Mule wako serious, olo shopu pakona ikakosa badi usofa. Mule wako serious, muriali. Mule wako serious, mchishinka vi.
Recall.co. No doubt.
Yeah. It's a boy one chizo. Yashirama seriously. Check cash, I see you. Rico.